Genie X double six.
Na 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 na. Sababu kufurahi, kufika mbali. Mapicha picha ya na mwisho niamini. Pita mikasa siyo semia we na mi. Katikati ya vita ukanipa amani. Na sababu kujidai, unanipa vinono nazidi kuna wili. Nipa visomo kwa njia ya mashairi. Nafundishika nidate au nipote. Na mini oko tayari mini tekete. Na lengwa hii safari mina wetu fike. Amini wako wengi wanotombia tupote. Me I say, I know one day tutafanana kuwandege. We go fly away to the edges of your life. Baby to the edges of my life. Bila wewe mimi taishi je. Azani bila wewe mimi taweza je. Unanipandisha dawa. Mapitu changa moto zote na saa. We mariki ya mimi na kufisha krau. Na hofu pweke loneliness. Usipo kwepo hopeless. Kwa raha zangu witness. Na nifanya nitafute mali na kuiponda my way. Na kufa kwaja, shavuka jana. Tamani tuendele tusije kutengana. Aya maisha we milele mina wewe my love. Na nifanya nitafute mali na kuiponda my way. Honey,
my love.
Darling,
my
you are the one in my heart. Tafute mali na kuiponda my way. Nidate, au nipote. Na mini oko tayari, mini tekete. Na lengwa hii safari, mina wetu fike. Amini wako wengi wanotombia tupote. Me I say, I know one day tutafanana kuwandege. We go fly away to the edges of your life. Baby to the edges of my life. Bila wewe mimi taishi je. Nazani bila wewe mimi taweza je.